that is a firework, zina light up the dark sky. South is a cricket, zina funikuwa na anduru za excitement. Happy new year, last year ilikuwa nooks. My charger ziku fit through car bowling ball kutoshea shimo ya golf. Chupa ya brown na ball to top, unaweza beba a lot ni rahisi. Chupa brown bila ball to top, utalala kwa flop ni heavy uki empty kwa tumbo. Messi tafagiliwa na city council, but effects utafil kwa kila tissue ya muscle. Niko like, sasa sister, you are twice, 1 + 1 = 3. Hiyo ndio equation ya procreation.
It's a new day.
Date imepita kwa kalenda. Sina nguvu enough kuwa mreso mkono yesa. Hata nikidaya nywele black, mgongo inajikunja. Kaa number 2 kwa evolution chart. Juzi makamasi ilikuwa inatungulia kwa nostrils ha. Nitangoa zip ni stitch, trouser kwa fly nitatoa badaye. Zero grazing paka nipate kidole ina fit hii ring. Come say I'm a dish fish. Last year bado inanukia na angalia mbele. Direction ya dashboard, though side mirror iko kunikumbusha nitokako. Zao tutataftia stepla. Unaongea 2012, mabilik zina promoka, flas na tubeba. AIDS, malaria, njaa, utakuwa lucky kukibaki, watu wa kukupigia kura. Hizi circumstances si conducive, si kufika that far. Justice ni harufu poya kuperfume, tuafyu ni ufundo chafu ya kukupu. Sadaka kwa saki ya mahindi, savisita kila Jumapili. Chaji toshe wa umini. Myself kwa chef, my words manze. Passport 180 pages, speaker wa marende. Siku lipa rent na food kwa womb, usilipa rent kwa 8 bedroom.